nichito pedeleza watopano
na umanu
okwiriza nanditaka ya kwanu
muwafuse alangizi
alangizi anu
muone kusinta
pali zifukwa zambili zomwezi mapangitsa kuti chonde chichoke mtaka yatu chimodzi mwaizi ndi mchitidwe oma wocha mapesi omwe ali mambili ife timachita mminda mwathu makamaka tikangomaliza kukolola koma kodi tikudziwa kuti mchitidwewu umapangitsa kuti pa hektara imodzi titaye makilogramu okwana pakati pa 17 ndi 20 a michele yofunikira kunthaka makamaka mchele wa nitrogen izitu zili chonchi chifukwa pafupifupi teka la fetereza amene timathira mminda mwathu amatsalira kumapesiwo.
Omvela, iyi ndi program ya mlimozi tsata. Ndipo mwanthawi zonse muli ndi ina anazulu. Tiye ni tikhale limodzi chifukwa tikhalanso tuti kupereka matishirt a mlimozi tsata kwa anthu amene adziyankha mafunso amene tidzikhala tikufunsa mprogramuyi. Mukudziwa amene timachitira ali manzanga. Ndiye musandisiye ndekha tikhale limodzi. Amakonza program ya mlimozi tsata nda story workshop ndipo thandizo likuchokera kwa Alliance for a Green Revolution in Africa, AGRA. Munchito yalimbikitsa upanga komanso gwiritsa ntchito fetereza watsopano. Munchito imeneyi sitili motokhayi tikugwiranso ndi bungwe la AFAP, African Fertilizers and Agribusiness Partnerships, ndi mwachidule amangoti AFAP. Komanso tikugwira ntchito ndi unduna wa zaulimi makamaka kudzera mu nthambi yake ya Land Resources Conservation, komanso Department of Agricultural Research Services, mwachidule timangoti DARS. Eya, eni yake amene akuona kuti kodi kudera la uku nthaka idaguga motani, idaferatu motani, zimene zikusokera mu nthaka ndi ziti. Nde anthu amene watapititsire fetereza wa mtundu wanji, iwo ndamene ali patsogolo pa ntchito imeneyi. Komanso togwira ntchito ndi bungwe la Fertilizer Association of Malawi, amene watimangoti famu muchidule. Eya, iwo ndithu ndamene amayang'anira makampani amene amapanga komanso kugulitsa fetereza. Ndi sabata lata, timakamba zoti nthakayi idaguga ndithu. Chonde mulibe monga zinalili mbuyomo. Koti tetu naoni kina napo zingapo, zomwe zinapangitsa kuti nthaka iguge. Komatu suri zidata, anthu tidakachita abe zinthu zimenezo pangitsa kuti nthaka izipitira abe kutani, kuguga, kusowa chonde. Ndiye mprogramu yatu ya lero, tikufuna tukunikile kuhipa kwa nchitido ocha mapesi. Tikangomaliza kukulola kumene mminda mwathu. Alimiambili tima zikonda zimenezi, maka maka chigawo chino cha kumwela, komaso chigawo cha pakati. Zocha mapesi zindendi kujia kwathu. Komano, nchitidwe tumene usuku inena kuchitika ndithu konse. Kapena kupitirira, suku yenela. Komano mwina nkumadzifunsa kuti, nanga chola kwika ndichiyani, ni nchitidwe ocha mapesiwo. Chifani kudzode na mkuti ya efezimele za katupa nga zaka zaka mminda mwathu. Ndemu katu uzote zimeze nzola kwika, za ipapati. Ia yosa dela nkawa, chifukwa tikala ndaka daulo omwe ata mbasule zambili za kuiba kwa nchitidwe oteleu. Koma habe tisa na mveza mbili zo kuzana ni nchitidwe umeneo. Tingo kamba mwokumbu sana, mwbeleza bweleza, nkani yo kuzana ni matenda a COVID-19. Eya, mlimozi tsata, ama dzuwa kutu, ndi mmene COVID wavutira, ndisambe mmanja ndi sopo nthawi zonse, ndikachokera kumunda, ndisambe mmanja ndi sopo. Pakomo batu, pakaleso zipangizo zo sambila mmanja ndi sopo, ena kumaika mapelo. Ya ingatitini nkutekela kwa gula timapelo timene tija, tie nititero to kana titi mipopi tija. Sopo sayiwala. Ena ambili timagulitsa nchito mpunda gia, tie ndizitramo madzi mene muja. Kwa matu madzake swa kweno rakalosa malika bwino, madzi au kondo. Kwa maso nye chikulu kulu, ngatitapita kumisonkano. Alimeti kumisonkano ya za ulimi, ya ikayatini nditi maguluta tu, tikumbukile kukana ndizipangizo. Zosa mbila manja pa malopo, kuti tisambe manja ndi sopo. Tikale motali gira na wina ndinzake, ijabaji Ingereza kuti social distancing. Kukhala motalikirana 1 meter. Ena iya ipano ya onjezereka ilipa 2 meter. Iya ibola nditatalikirana. Eya chifaina tikamaya nkhula timakhala ndithu tikutaya timalofu. Timene tija timene tumapangitsa kuti tidzikhala tikugawirana nthenda imeneyi. Ndetu onetsetsa kuti takhala motalikirana ndanzathu komanso tikusamba mmanja pafupi pafupi. Chinanso kono wanga ndi wainu usakhudzane mono umene ujatinaletsa. Pano ndi wachigong'ondo. Eya kaya ndi waphazi. Ndeti ndizipanga izi ndi banja lathu tidziwitseso anzathu kuti ulimi wathu upitirire patsogolo. Pamene tikulima mbeu zosiyana siyana, tisaiwale kuti pakati pathu pali mlili wa COVID-19. Ndiyeti ntupewe posamba mmanja pafupi pafupi. Ndisopo komanso pokhala otalikirana wina ndi nzake komanso osapatsana moni wapa mkono. Eyetu, ndiye mulimoze tsatayo amene. Je, nthawi zambiri ndimakhulupirira kuti padzikhala chitsanzo eti kapena umboni oti zinthu zosukuchitika. Ndeti sanamve kuchokera kwa akadaulo. Timve mulimuya. Ati fotokozera zina mwazifukwa zomwe amaotchera mapesi mmunda mwake. Nanga nchitidwe umenewo umpindulira chani? Eh, uli ndi phindulanji pa ulimi wake ati fotokozere. Chifundika mango yankhula pano. Muona ngati ayi anazula kunama.
Ndine ndine kafereni dzuwane. Ndachokera mudzi mwai ya chintengo. Ine ndine mulimi amene ndi malima achimanga.
Mai ndimafuna ndidziwe kuti kodi mapesi mmunda mwanu mumachita nawo chani mukakolola. Nkhani yanu yagona pati.
Nkhani yayikulu njakuti mmundamo mapesi amatenthedwa chifukwa choti makolona ngasi amatenthaso mapesi mmundamo.
Oh, zochokera ku makolona zomwe munaona kuti ulimi wa makolona ndimene unalili nthawi imene ndimene mupitiriza.
Eya, ndimenewo mmene tupitiriza pakali panopo nangasi makolo amatero kuti kukolola munthu yenera kutentha mapesi uchopitsana mbewu. Ndi ana ambewawa. Akati awapeza iwe ukatiwasiya amatheka so anambewa kuti ntha mapesiwo. Basi kusokoneza ana amatheka kumadza kumba mumbewa ndi mizeri ya matheka kuisakaniza sakaniza. Ndine nono kuti chanzeru ndi kutentha mapesiwo kuti mwina munda mwangapo kumadza sosa ndidza sose muli be mupesi.
Moti padakali pano mmene mwakulola mwaotcha kale mapesi.
Natentha kale kale. Kuchotsa chimanga basi kuti tenthera kumoto.
Ino ndezima uthandiza ne bwanji. Muona kuti uphindu lake ndilotani kupanga zimenezi.
Nezi mbele zizi ni mwono rizima ndipindulua kwa mandama nuzuri ya zizi libe pindu. Kifojote ndi matenta besi, pesa rama yala. Ndendi mwono rine kuyala kwa zondi ranga nilisa. Kwa mwina ni mateka ndazuguli la usiku. Mwina pesi lika ndi baya. Ndendi mkifoye nda kwanza kisanko yu tenta besi.
Nkani ya ulimi wa makono kwa maso kadaulo wake kuyendele alimozi nda langizi. Inu zimene simu zizi?
Ndi mwono rizimene zozo. Aga mare lo kutu wabwela langizi. Kutu ajira zo yala pesi janjani. Ndendi mwono rizimene zozo banda nchiro mwene. Ndi mwono rizimene kuti nthawo batsi.
Tsono inuyo mmene ndimufoto kuzira muzikoneka kuti ndithu mumadziwa kuti anthu akulangizidwa kugwiritsa ntchito koyenera kwa mapesi. Ndesi mufuna kuti mungoyesera bwanji muone kusiyanetsa pambali ponena kuti mukaninetu kuti ayene zizinditanganidwitsa. Osayesera kuti muone kusintha bwanji.
Ndimuona uri mwina ndikati ndiyale. Ndimuona ngati zimatenga mwina nthawi mapesiwo. Mpoganiza kwanga kuti mwina amachedwa kuola. Ndeni chifo yake ni mata mwina chidule kumantentha kwa basi. Sana kuwa kwilira.
Ndeni mukatentha inu maona kuti zokolola zanu zima longosoka.
Ni makolola beku mamocheba.
Monga momwe wafotokozera mulimi ameneyo. Siye kaa yoto ai. Tidipo nditu angapo amene nchidulomene yoto kumashita. Ndumati nkaenda enda mmadelamu. Ndikumaona ndithu ndati aota anaotcha yapa dzana dzana. Ena kuchita upeza moto uli lawirawi akuotcha. Kulakalaka kuti koma amene wandingapeze pati. Koma poti nthawi zina timapezeka kuti tikulima kutali. Komabe nchitidwe umenewu wootcha mapesi. Sukuyenera kuti udzichitika. Unduna waza ulimi kuti zimene zisiti kuyenera kuti tidzichita. Nanga ti mulimi akufuna kuti akolole mochuluka. Komabe ena nkumafusa kuti ndiye ngati mapesi wasakuyenera kuotchedwa. Ndeti dzitani nao tikakolola, monga ngati tamvera mulimi akunena kuti iye amaotcha chifoti ndi zimene anatengera kuchokera kwa makolo. Kalelo, komanso kuopetsa kuti aja amabwera kuti aziza yang'ana mbewa, aziza kumba mbewa aja, amaotchera mapesa ndamaona kuti bwanji ndakhaulitse ndikotchene. Koma kuchita umeneku ndoti tikuipweteka nthaka yathu. Nde ena ndikudziwa kuti mukuzifunsa kuti nanga mapesi wanditani nawo. Mwafunsa-funso labwino, alimene akusimba lokoma chifukwa chogwiritsa ntchito bwino mapesa amenewo. Khalani pompo.
Mulimi wanu mudzipesa findu osamangolima kuti nangadzani
taka yanuyo oh imadalira Teresa
mudzikala makulu alimi mudzipesa ulangizi
Ndiyamo nga ndane nakale kutipali alimena amena kusimba lokoma. Kukolo la mochuluka chifojo gulitza nchito mapesi. Pamene ena kuwocha mapesi wo kumayuwa kuti mapesi wa alini nchito yake yoyenera. Ndiye alime amene watu akupanga manyowa po gulitza zinthu zingapo kuphatikizilapo mapesi. Nsakutaitse nthawi. Apa tifotokozere mmene manyowa amenewa amapangira.
Ine ndi Harrison Donasi, amene ndi kuchokera kuno kwa area Chintengo ti Ekaphuka Delta District.
Ine ndi Maria Mukomba, amene ndi kuchokera mudzi wa area Chintengo ti Ekaphuka.
Mwina zifukwa zimene timapangira manyowa ndi chani koyambira kwenekwene. Fetereza alipo tikupanga manyowa chifukwa chani.
Zifukwa zimene timapangira manyowa nkhalo kuti ndi fertilizer. Zimathandizana kuti fertilizer nkhalira khalira gwa makatha fertilizer yochepa komanso ubwino manyowa. Ama ritandiza uri ama tandiza chonde munthaka komaso nkhavula yakare yabwera auri nthaka imakhayo rakasuka kusandi munthu amene wakatha freezer uri satha manyonko mwe ya ndi ufunika ngomene komaso timakola zokola zambi zedi kusandi munthu amangotha freezer kusatha manyonko ya nthaka inaguka ndi omakhala kubwesa bwesa chonde nthaka
ndi zimayambira pati mai
mabesi amene wali matikati ngati madura mabisi mabisi ndi timayika no pamalo ndi wakunjika pamodzi ndi makaso zipanga zina zonjezirapo ngati phulusa timatenga half ndowa makala half ndowa timaphwanya phwanya wena kusinja mu ntondo ndetimatenga so manyowa zweto ndowa ndetimatenga so kamadzi akachaso ena mati matokoso amene ajao ndamwe magwitsaso ntchito posakaniza mapesi aja titadwadula aja ndizipangizo jatanana zija ndomarani kodi ndikumasakaniza ndezikatero paja tikamaliza timavundika timayika malo pamodzi ndikuyalapo chipepala ndikuphimbirapo bwinobwino chonikwanira kuti dzuwa lisawombe chonikwanira zinthu zija ziwole mosavutikira
Nde zimatenga nthawi itali bwanji pamenepa mukazi kuti dzuwa lisawombe kufikira tsiku logwiritsa ntchito mmunda
pamenepa zimatenga masiku 14 choti masabara awiri
mumasunga potani kuti dzuwa lisawombe mumayika potani
kuti dzuwa lisawombe nzoti malame atapangira jawa pakatha masiku 14 jawa timatha kukwanyamula manyowa aja basi ndikukatenga nokawika malo anthuzi wopita mphepo sa rodziwa yayi timatha muna kungwarenga basi kera ndikuwonga wayika nobuna adzipa mphepo nobuna dika nthawi tikasiye kuminda kwathu kucha
afotokosa zimene mumayikamo madzi muri matokoso
marokoso kumara khona marokoso so ena ngati akha sawa jaka kamera khona masoko marokoso balibe matha kugisa chiro madzi titho kha madzi mwana 10 liters ndeti makhala ndi stew jayo mwana kachibuka modzi titho ndi masipu na arara amene ndeti makhala ndi sugar so marebo sipu na arara jani matha kumikisa madzi mujamu ndi stew jani ndi rakatakasa kumagisa chiro ngati kumikisa yamakambira zanga muja kwa khona marokoso balibe
ndi tudi
ndi ndi mene yoyo
Ndemu mazisunga potani ine ndofuna ndimvetsetse pamene popo pamene muti panthuzi po tizike muta muchana akangozisiya padoti nkuzivindikira kapena zimakhala mu ndowa kapena zimakhala potani
ai manyawa amene ndosavura kusunga iyai pamene masuku funa ya abizora athauri manyawa yafikira olana pokuchosa malamba dabangira jawa timatha kungoika lomwe akagaya ndi pasiment kandi nyumba kuti ndimozira timatha kungowala manyawa yangu kwati akaya pakhapa pepala labwino kuyala ndimatha kusunga malamba ya ridi kanthauri katse kumwinda
ndinthawe bwino yopanga manyowa amenewa ndi itiyo
Haya bunopanga manyowa ndino ifwezi pangizo zambi sizisowa kuchisena ndikudza panga thayo ranthali malima ifo pezo dzinyatsi kulibe anthu ena aso manyowa akatira kale kumunda nenda yabwino kuzira kuti zimene zindino kuti usavurika upeze zipangizo mosavuta
panopa mukuti ena akatira kale manyowa
ena ukati fomela mukusosa mene kuti manyowa mukatilire kuti mukagwirire manyowa acha ndeku ndibwino kupangira ru anthu asana malisa dzinyatsi zimene zose
ndekumunda makatirano bwanji
Kumunda mwere magatisila kumeneko kubali kutisa kubali magulawiri ena ama raga grauza ama katoka mapando kumangari fenyu kufanyu ngonori kumangari mwere kusoe noi. Tima tenga manyo aja kumanga tama kwa maja muma wasa mwere mjambu. Yungure mwere mwere manyo aja kwa nebuno buino mamizire yosi. Njituti njituma yuanga.
Muma nguwa ya alabasi kwa kumbira?
Asitu kumbira. Tima kutama kwa mjama basi mwere 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 mwere
mwere mwere mwere mwere
mwere
Zimene zari zimathandiza chani?
Zimene zimathandiza kuongezera chonde munthaka kuti panthawi imene umaso kusunga madzi nthawi imene vura ikubwera kuti chimanga chisema dzinyanchere yayi.
Podzalano zimakhala pati, mumadzala pati chimanga pamenepo.
Ngati mene anzangamu, apopo pesa kuti tathira mukhwawa sinathire mapando timatha kudzala mene tingadzalire. Koma ngati tinapanga manyowawa titagalauza kale ndi pamene timathira mapando, ndiye timaona kuti ndinathira apa ndidzalire apa mbewu yangayi. Foka dzaso pafupi ndi manyowa achi chimanga chisi chimatha kumene fa chimawauka.
Ndiye mwinatu alimi ndosiyana siyana pali ena nkhani ya mapesi amayitsata ndithu pali ena amadzala mwina nyemba, soya, zimene zisatha kugwiritsa ntchito.
Mangamanga manyo apokashi wamene wa sasa ngaso malo amaya tusogusa nchiro ngari kumbare yamba kambare simene simasogusa nchiro mbare desi so yamene nyamba zimene mafafazima mafafazima manyo wa ajoka munjonde ngogusa nchiro kumanyo apokashi yo ndito ndito
umundi mene mukusamalirira mapesi malomo ochi
eh ndimene momo
ndemwe napindu lake ndirota
pindura yako mathokolo zochuluka ifona kuti chimanga chako kapena ndingodi mbere ine leo sema kula mosangalala kusenda amene sana pange zimene zizi
ndina ndo mwina ngumana kuti ife ndowezo sitingazi pesa atani kuti azipeze ndowezo zimene zizi
kani mina ngapanga apa ndiona kuti athu kapeza somwina ngakolo manyo ine amene ali padzala kuti amene pamukati mala amene amarapo dzinyasi oradola kolelaru amene athu lenga somanyo amene chawo kamikisa ndimeti muti makambira muja zotheka sobino zedi mwina kugula kumene kuti zikathe mwa changu kugula kumene ndi ndirama
ndizotheka
ndizotheka athu kugula mwina pere mozi ya ndowe kumakamanga manyo ambiri athu athu wonisa mwina gawo lati kulu zedi akapanga manyo ambiri amanga kugisa nchiro fazi akauri mapesi alinawo kale kumenda kwawo maso ali ndi zinyasi zimene zimene kazi kazi mwenzo wisikirawo ori bwino ndi mwine wo zisiko mukambira
Apa tikupitirirabe kucheza ndi alimi amene akugwiritsa ntchito mapesi pofuna kubwezeretsa chonde nthaka pofuna kuti adzikolola zochuluka pofuna kuti thukuta lawo lisapite pachabe nde ino sindikatsa chapa ali ndi mulimi winanso amene akugwiritsa ntchito mapesi amenewa malomo wawocha mapesi amenewa akachotsa munda mwawo akumapanga nawo chani Innocent
ine ndikudziweni
ine ndine Davidson Kakaula amene ndili mulimi Komanso ndi matheka kuthandiza alimi ena pa ulangizi ngati lead farmer.
Aha.
Wena wotsa dzina kuti village extension multiplier VEM. Komanso ndine ndithu ntsogoleri wa mudzi. Village headman Malata.
Chabwino nde ineyo nkhani mena ndichititsa chidwi ndimene muchita pai ndikuona nimukuyala mapesi mundamo. Muti kweni kweni zimene zifuna zipindule chani.
Kuyala mapesi munda kuli ndi phindu lochuluka. Kapena tikhozonena kuti pali ulimi umene umamveka wanda ya kasu. Ndiye tikayala mapesiwa timapumula kulima.
Aha.
Mbeu sukulu sukulola. Ukulola kwambiri. Chachiwiri. Timabwezeretsa chonde taka yathu ya kugaye. Chachitatu timapanga kuti ngati mvula ya gwayo uchepa ndi mvula zathu za njombazi muzikhala nyezi mbeu zathu zisangalala.
Ndiye mayalidwa ke mayala bwanji tifuna kutamverawa
yeah.
Akhali nchithu zithuzi yone kuti oho ine nitafika pamunda panga ningale chonchi ningale chonchi umayala bwanji
timenera kuti mapesi aja tidziyala motsatira mizere mene dendera chifukwa chani mukayala mopingasa mudza kuvutani kuti mudzipeza mmene muli mzere komanso maendedwa azikuvutani kuma mukaika nkhwawa kutsokoza mizere ija akhala okhazizika madzi akamadzinga ikamabwera mvula ija zimene zimatheka kuola msanga Tima mama dzi amenaja asukhazikika mamuja. Mapesi osalola kuti awonongeke. Timatsira fertilizer.
Eh.
Kulimira.
Eh.
Mapesi akula.
Eh.
Zimezi kenzo kuti zikhale mumuja. Zithandizire ulimi winawo. Chifwa akangoyala mapesi agwira nchiro yonse imene akadatheka kuluza ndalama.
Eh.
Zimada kamulemba munthu akagalauze akasose ayadza pandile apalire zonsezo ndama zimenezo abazibulumutsa. Zidzakhala zawo dzidzogira nchiro zina pakhomo. Komanso iwo yeni Atakala ofewa unzula timene tamena mera mante ponyaso momwe. Manyowa omwe.
Sabano manena kuti mapesi tukambira na mera timaenda muja manena kuti yai mapesi suti timangoyala chabe kumaliso nchito ina. Inayo matani nayo mwendibweretsa pamakola pano.
Pamakola amenewa ndikubweretsani pano. Mpakuti manyowa. Timafuna kuchurukitsa zikhalo chuluka. Ndiye chimene timachita, timatenga mapesi acha. Tikabwelo nyumba timatema mapesi angu nango. Nkuaponya nkola moja. Ziwete zuyangati nkumba zizi kodzera. Zisakanizika ndi zimene zikubiba. Ndiye zikatoka kuti zimaola. Ndiye timatulutsa. Kukozunjika. Nkulowetsa nso zina. Cholinga manyowa tikaina uchuluka.
Awa manyowa wasakulira kuti Musakanize zina ndi zina yeah. Kungotenga mapeso mwe
aka
ukudzaika nkola
ika mmene muzikukwanira kaya mwali masoya maumba za soya
hey.
Osatenda timasunga zimenezo kumatenga kuponya mmene muja hey. Kuchurukitsa manyowa
nzeru iyi tsopano munatenga kuti kamera tizikuti izizi muzizafere ni mfumu kamera
bai ayi kani yake kuti kati alangizi sabwera ndi nkhani imodzi amabwera khanza ziwetu kukulangizani amakulangizani za kumunda kumatuza kuti mapesi tu yao si mapesi uri muzingo tenda kapena kumatenga kumapita ukachita nkhuni iyai mukhozoyika so munda momwemo kuti chonde chizibwerera
afumu zikomo
zikomo kwambiri
izoto ndizomwe ali manzathu akupanga pogwiritsa ntchito mapesi moyenera yapo zindikira kuti ntchitidwe ocha mapesiwa sungawapindulire nthaka idaguga nthaka lina idaferatu malingana ndi akadaulo wathu amene timacheza nawo program ya mlimozi tsata ndithu anatiwonekera kuti nthakatu idaguga komanso madera ena inaferatu ndi ukawocha mapesi kuipwetekatu nthaka mukumvera ini program ya mlimozi tsata yomwe cholinga chake ndi kulimbikitsa upanga komanso kugwiritsa ntchito fereza watsopano amene ndi ogwirizana ndi zosowa za nthaka yakudera kwathu ndiyetu kuti ngakhale fetereza ameneyo sanayambe kupezeka pansika mprogramu ya mlimozi tsata tikungofuna kukonzekeretsana eti alimi tikonzekereza kubwera kwa fetereza ameneyo koma padakali pano boma likulimbikitsa kugwiritsa ntchito fetereza wa 2310 5+6s+1 zinc ndechi chidzina chochimazatalika ndeti mangoti 2310 okhala ndi zinc basi koma mukangoti 2310 so basi yagwira imeneyoyo akuikonza programu inda story workshop thandizo likuchokera kwa Alliance for a Green Revolution in Africa, AGRA. Tima linyadira zina kalimeneri, AGRA. Zina loko mochula nkamamu. Ndiye mu project nimenei, sikutitu ugwira roka nchitu Astore Workshop. Tili limozi so ni ntambi ya Land Resources Conservation, imene ndiye mundu unaona za ulimi. Tili nso ndi bungwe la African Fertilizers and Agribusiness Partnerships, AFAPU. Kulimbikitsa kuti ulimi, tuutenge ngati business. Ulimi, ni business ndithu. Pamene tikulima tizidziwa kuti hayi ndithu mmene mundi mmene muli chuma chathu. Komanso kulimbikitsa kugwira ntchito limodzi ndi ma agro dealers amene amagulitsa zipangizo za ulimi. Agro dealer osati wina aliyense koma ovomelezeka ndi boma ne ntchito yawo tiyafa poi. Ma program akubwerawa adzakhala kuti fotokozera bwinobwino ndithu kuti kodi iwowa akupanga mozotani mu project imeneyi ya mlimozi tsata. Tidzikhala soti kucheza ndithu ndi alangiza kudelako. Amene akuchokera ku AFAP. Kuti foto kusera kuti amagwira bwanji ntchito ndi alimi. Komanso togwira ntchito ndi bungwe la Fertilizer Association of Malawi. Amene watimangoti famu mwichidule. Iwo andithu andi amene amayang'anira makampani amene amapanga komanso kugulitsa fetereza. Ndiye pamene tikupita kumalechere cha program yathu ya mlimozi tsata lero. Dr. Montali alinso ndithu pompano. Iwo wandithu akwenera kuti atiwunikire kuti kodi alimi sakwenera kuotcha mapesa akangokolola umene munda mwawo chifukwa chani.
Ine ndine Dr. Moses Mtali, ndine mkulu wa zakafukufuku wa zanthaka komanso chakudya cha mbeo pogwisa ntchito ma fertilizer. Kuotcha mapesa kapena zomera za munda kuli ndi mavuto ambiri. Vuto loyamba tikamawo cha mapesi kapena zomera ndekuti timaononga zovundirana munthaka pachizungu amati organic matter. Andi zovundirana izi kapena organic matter zimathandiza kuti nthaka yathu ikhale yabwino ndiye tikamawocha imaonongeka sikhala yabwino. Nchake ena amati nthaka yathu ikuotchedwa kapena ikukhala yosakhala bwino mavuto ake amakhala amenewa. Komanso tikaonesesa zovundirana zimapangisa kuti tikatha fetereza wathu azisungika mbeu zija kuti zizitha kudya mosavuta. Komanso zovundirana zimathandiza kuti nthaka yathu ikhale yosunga madzi kuti mvula ikamagwa madzi aja azisungika mbeu zathu zizitha kumwa madzi aja mosavuta. Panopa tukamba zakusintha kwa nyengo izizi nthawi zina tikumaona kuti nthawi zina mvula ikumasiya msanga nthawi zina mvula mwina sikugwa mokwanira ndedwe tiratu tikakhala ndi zowolerana zambiri imatha kusunga madzi paka nthawi kotalikirapo ndi mbeu zathu zija zimatha kukhazikika bwinobwino. Komanso tikaonesesa mbeu zina timakamba monga nteza nyemba timati sizimafuna fetereza nthawi zambiri makamaka wa nitrogen. Ndiye tizirombo timakhala nthaka timene timathandizira mbeu izi kuti zithaso kupanga zokha fetereza. Ndiye tikamaotcha zimenezi tizirombo tija timachepa tikachepa ndi mbeu zathu zija monga nyemba nteza zimavutika kuti zipange fetereza wawo. Komanso vuto lina titanalo kuti pamene tikuotcha kafukufuka kuonesa kunena kuti pa 1 hectare tiyesere mapesa chimanga mmataya matumba pafupi awiri ayulea amene mmaononga.
Mukaotcha.
Ndi kukhala kuti sitikuotcha tikuzisunga bwinobwino ndi kuti tipulumusa ndalama yoti mwina tikanagula matumba awiri 200 fetereza wa nitrogen akhala kuti tamubwezesa mthaka. Komanso kafukufuko akuonesaso nati ngakhale safa nayeso timaononganso pafupi 30 kgs imene mapita mlengalenga. Ndi tikakhala kuti zonse tasamala bwinobwino zitithandiza kunena kuti tichepese kugwiritsa ntchito kwa mafetereza amene tikumakagula kumasitolo athu.
Ndekuti mwina nkhalidwe umene uchepe alimiwa mwina zimene zimatsalira munda mujatika kolola mwachitsanzo mapesi tikuenera titane nawo.
Pali njira zingapo zimene angapange. Njira ina ndiyoti atha kungokwirira akamalima makamaka akangokhala kuti angokolola kumene pamapeto pa mvula paja kumakhala nthakati dakali yonyowa ndi akazikwirira zimaolako msanga kusiyana kuti adikire mvula ija yatha kuli zuwa nthakati yauma ndi zimavuta kuti ziwole msanga. Komanso njira ina ndiyoti atha kupanga manyowa pali manyowa osiyanasiyana ena matachimato ena Chinese ena windrow ndiyo tata kupanga nditu manyowa mina aja kuti atandizileso nthaka yathu ija kumaso ndiyo tikuperekaso chakudya cha nthaka.
Upangiro upanga manyowa mene walima akakupeseko?
Upangiro meneu ifeyo azaka fukufuku atati fusa titakuwa uzaso kumaso paliso wa department ya land resources na osu atati afusa takuwa tandiza. Kumaso madela mwao mule alangizi amene ama gira na unchito atata wafusa langiza mene ondoti awa paso pungu wenelera wakapangidwe kama nyua. Ndito.
Aenda kutokoza ni fantawiana.
Tatokoza kwa mbini. Zikomu.
Dr. Montali ndi kabwelebwele wa mprogramu imene ya mulimozi tsata. Ndendi kulupilo mene tamvira kuchokera kwa Dr. Montali. Amene nda kuchitedze research station. Nchitidwe ocha mapesi uikala tumbiri ya gale. Nkani tu hapa nkuendela limozi ndi ulangizi wa ulimi wa makono. Omo ukulimbiki tsalimife kuchita ulimi wanta ya kaso. Kapena kuti mlela ntaka. Ya, tia nititeteze ntaka ya atu alimi. Pogulitza nchito, mapesa atu muenera. Pomapangira manyowa kapena kukwetsela munda. Kuti tibwezeletse chonde chija, tikuchida ndaula urichi nata ntakachi. Ya, kumosa titidziwocha mapesa amenewa. Kuocha ndi uritu kuipweteka ntaka. Ntaka ndi ya moyo nditu. Ndeti kama iwocha tima kawa uritu kuipa. Tikuicho tsela moyo wake uja. Ndekotelo, mukangotsatira zomwe ati uza Dr. Montali yapa. Basitu, tikolola mochuluka, galuwa kudapa komopato sazafika so, pa komopato pakala pamwana alirenji. Tizikala ndiza kuje zochuluka, chaka chonse, zinaso nkoka gulitsa. Pajati kuti ulimi ndi business, ena dima di business. Inde, ulimi ndi business basi. Mulimozi tsatama dziwa kuti ulimi ndi business ndi saoche mapesi. Mapesi, nipangire manyowa. Mayona imeneyo, ngati musa kudziwa panga kwa manyowa, tinti ya nkule nda alangizatu haza ulimi. Ndeti kamvotenga kuti yai alangizaita na antuku, tini tizipita. Ulangizi pa ulimi ndi wa ulele. Wina saza kuna miza, ditipa lipila ndalama janja, ai ndi wa ulele. Ndi afikire na alangizano. Kuti akuze ni mene mkwenena kuchitira. Kuti mukale mulimozi tsata, mutsatire ulimi wa makono kumaso gwiritsa fetereza wa 2310 amene ali ndi zinc. Yetu ndiye nkhani yake tu.
Tawija yakwana yoka ineyo ndikabwera pano. Chito yange dzikhalona kuti kukufusani fuso. Ndiye fuso lalo likuti kutengera pa zomwe mwamva mprogramu yathu ya lero iyi. Muchitapo chani kuthana ndi mchitidwe oyatsa mapesi mukangokolola kumene munda mwanu. Inu yo muchitapo zotani. Apopo tafusa pamponga. Tidziwitseni potumiza SMS ku 0884-857-001. 0884-857-001. Nambale ina chulae iliso pa WhatsApp. Tumizani ni tu asalani pa WhatsApp. Itipeza buno buino. Tiuzeni ngati ndinu mai kapena bambo. Kumasu kudela kumwe muku kala. Ngati extension planning area yanu. Pajidule timangoti EPA. Mukuidziwa mutakutuzanso. Ena sumunga topiri mpaka nina section zabuno bwino. Kani hapa ndio nakuti tipate t-shirt. Tivale tichene t-shirt ya mulimozi tsata yokongola. Azano akazikuona kuti ino pimene malame ndio munagula kuti nawo inatu nanka fusoto. Ndito.
Hapa mpamene tamalizira program yathu ya lero ya mulimozi tsata yomwe amaikonza nda story workshop ku Blantyre ndi thandizo lochokera ku Alliance for a Green Revolution in Africa AGRA. Nijolinga jolimbikitsa kupanga kumaso gulitsa nchito federeza amene ndi oyanja zosowa za nthaka yakudera kwathu. Amene pachingerezi tikumangoti area specific fertilizer. Munchito yonseyi tikugwiranso ndi nthambi ya unduna wa zaulimi ya Department of Land Resources Conservation kumaso bungwe la African Fertilizers and Agribusiness Partnerships AFAP. Kumaso togwira nchito ndi bungwe la Fertilizer Association of Malawi. Amene watimangoti famu mwishidule. Ya iwo anditu anda amena mayanganila makampani amena mapanga kumaso kugulitsa fetereza.
Sabata la mawa, tika atiri kudedza kumaso kulirongwe. Kumene kutu tika andizo kambila na pankani ya mavuto umwe alimi akumana nao mulimi wao kumaso kuti mavuto amenewa. Angatane nao branch. Ine zina langa ndi Jacqueline Zulu, Ana Zulu.
mwanjizi. Aye.